24/7 around the world, non-stop. One station, all the
hits. Right, Timpula Pulekaya suka ke kunali bali mncabeni ke thina sinaye u Dr. Qhesha sithetha ngelamela ithiosis. Dr. Qhesha kunjani namhlanje?
Ngasibulisa kubaphulaphula siphilile kancinci kodwa nabo ndiyathemba baphilile nawe uphilile.
Ewe Dr. Siyabulela
ngoku. Into balibanti ithi siphile kancinci umsasazi mandi. Mandingene ezulwini ndiyazuza uzandifaka kwicala loba ndithethe ngesikhumba. Ndifuna nje ukuthi kubaphulaphula benkonzana FM ndidlulisa amazwi okukuthembeka nam njengomhlali kwilali yasemantlaneni elusikisika pho khona noko kungahambi kakuhle kwezini. Ingeyiyo nto ke ndizawuthetha ngayo namhlanje. Ndifuna nje ukuthi ngaya kusekho le ntwazana ethe yaphululana nobomi ezandleni zomntu owenza ububi. Ndingathi kwaka ndingumntu ophaya kulaa ndawo umsasazi, sifuna ukudlulisa amazwi nje ukuthi asithandanga singootata singamadoda, ingakumbi mna ndiphuma kulalali ekwenzekela ingxaki ke endingazungena kuyo namhlanje. Itopic esizothetha ngayo ke ndiqheleke ndinjalo. Itopic engaqhelekanga msasazi, isigulo ekuthiwa yilamela ichthyosis. Baphulaphula bayaqonda uba ngathi ningena nzulu kakhulu kwezesilungu kodwa ke ligama elithetha isikhumba esiphetha fumaneka sirhabaxa ngohlobo olungalukhangeleka njengefishi leya esemanzini ezazinto zithe ngapha kuyo ziyikhuselayo kuba zizikeyili. So lisuka apho eli gama lithi lamela ichthyosis, elithi ichthyosis lithetha fish scales. Bakhona ke msasazi abantu abanelishwa lokuzalwa benesikhumba esakheke kakuhle siphume sinalawo makhokho makhulu okanye amatholo okanye ke sibe ngathi sifuna ukuba nalo amaqweqo side singathi yobuza koko siye sibe sipheleki kakhulu ke xa ezalwa umntwana ubuza kanjani ke onaso. Sibona umntwana ozalwa engathi useplastikini okanye uneplastiki emthe nca esayinayo ngasuninga zidalwa ngayo. Emva kwentsukwana uya etshintsha ke ingathi ziyasuka ezinye iindawana kule plastiki kodwa iya iba mnyama ke ngoku inkangeleko yesikhumba khethi nabesimnyama ke. Abantu abamhlophe ke iyawubonakala ingathi ubu-brown ikhala yesisikhumba singamaxolo ke ngoku nokwangaqhelekanga amakhulu somile kakubi. Inamelaiosiske ihambelana nokungagqibeleli kokwenziwa izakhi zesikhumba ekuthiwa yi-transglutaminase 1 ngenye imilike sawuzithazi umwaso isikhumba esibaphulaphuli enkonzane FM sakhiwa kanjani zithini izinto ezisakhayo sine-foundation yaso phamazantsi sinyuke sibe nomnye umqolo sibe nomnye umqolo side sigqibele ngale ndlela siyibona ngaphandle thina kuphaya kwakhiwe kwaso apho izinto zitshe khona lufuzo ke olo engeke ube sengalo namzali xa umntana wakho enjalo msapote njengengqondo ngoba akaqhelekanga naye akazazi uba utheni angayifuna ke impatheko mbi okanye ukujongeka ngamehlo angaqhelekanga kwabanye ngakumbi ezikolweni ngokumzali oqondayo amthathe lo mntwana. Okokugqibela msasazi, xa ekhona lo mntwana umbona ngezi mpawu ndizichazileyo ke ubanesikhumba ngamaxolo nokamaqaqinileyo sithanda ubarhabata somni kakhulu. Abanye ke baba namehlo ngathi amashiyela funa ukubapinki kakhulu ezinto ze-amisebe ibe mincini esikhumbe ngokuchaphazela ubuso ngolongonamehlo ngolo hlobo amehlo la ufike ethanda ukoma kakhulu kunesiphelo neenwele zabo ke abantu abalamela ichthyosis ziyathanda ukunqaba phentloko. Kungenjalo sona asinyangeki siphele msasazi qha uye uthambise kangangoko izinto ezizikrim zokwenza isikhumba sithambe ungasivumeli sihlale somile ingakumba phe busika. Ndicinga uba yitopic erelevant kobu busika xa kukhona umzali onomntwana onaso.
Ok okay? Because kakhulu doko phendi bakhumbuza ba ufumaneka kweliphi icala xa befuna ukuncedwa ngezinto ezidibene nesikhumba.
Xa basazi bafuna bendifuna ndifumaneka ngefowuni okwangoku ingakumbi kuWhatsApp umntu athumele loo nto imkhathazayo maybe ndiyibone ngomfanekiso ndibone ukuthi ndenza kanjani ke ngu-082 296 5145 ifowuni number yam ke leyo esebenzisa yonke into WhatsApp okanye i-SMS. And this ngakhuthaza ukufowunelwa because kulula ukuyibona ingxaki yeskin xa eyifoti lomntu wayithumela phaya. Masibulele kakhulu umsasazi nabaphulaphula.
Nkosi kakhulu doko, siyabulela ixesha lakho namhlanje.
No.
Thank you. Alright, mphulaphula ekhaya nguye uDr Qhwesha ke lowo besithetha ke ngenamela ithesis. Thina masenze ngolu hlobo sijongeke phaya ezindabeni. Emveni kwazo zabe khona uDr Busi nayo iCoronavirus Awareness.
Inkonjane FM.
It's Girl Tribe. It's Girl Tribe.
Word up.
Dishing out the fire playlist.
Wobumenzu yakho hlo abantu basemhlabeni bayaphoxa.
The best music.
The best.